the number one producer.
Oh, Mutima utoko danga beat. Ngawangume, baby. Ngawangutima utoko danga beat. Ngawangume, baby. Ngawangume.
What is this? Coach, get the moon. Did you get the moon? Baby, get the moon. What is this? Coach, get the moon. Did you get the moon? Baby,
grab labels on the finger, syllable banyal. Ise mukati ya mutika lunyai. Remember, kutala ninsu clash. Hapa nilipenda banisi bandiwe wangu hey. Jika tako kuwongo. Temu, ulanguma kuwongo. Flesh, nitoka koweka. Nimulilo hivyo suza chita. Oh eyes on me, ni tupa. Kiti mbele lapo na kalimba katubandi. Ndiwe nyari, nyari, nyari mufizi watoka, wapaski njizi. Mutima, undo kutanga pit. Ngawangumia. Ngawangumia, baby. Ngawangutima, utoko danga beat. Ngawangumia. Ngawangumia, baby. Ngawangumia,
hey. What is this, coach? Get the moon. Did you get the moon? Baby, hey. What is this, coach? Get the moon.
Nifunabazime ndibo liko lebi. Chikondi wafadoz. Na meme ya tepa unisi ya crazy. They ask me where you didn't find you. Nikuti in the world Mutalo. They wish they can have you. Kupunya manifesto. Ya pele la mumpepo wangu tepo tili tubo. Oh eyes on me. Nitupa kiti mbele lapo na kalimba katubandi. Ndiwe nyari 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 mufizi watoka wapaski njizi. Mutima undo kutanga beat. Ngawangumia. Ngawangumia, baby. Ngawangutima, utoko danga beat.